Radio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alkamisar ɗiɗi lewru janvier hollitinde wiide sappo jeɗɗiyamde daɓɓiri masilima capanɗe nayyi e joyyi dow radio dade duwansa. Jettinonoɗo kabaruji ɗi yumor woygol kanko noddirteɗo Gagny Kanté won to ɓoggi jamɗe to. Kanko hoorejo leydi ndo Ibrahima Boubacar Keita waɗi noddago fewde e jangguinoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi tinnoɗo ala murtere muɗen nde kasen wallitindide fati ɓe gadɗi nde ɗo murtere nde jeegom lewru janvier warorondine. Golleji police ŋaaɓe ley leydi meɗen ndi wattu joni o formation mabɓe arande ɗum fuɗɗi ley majjuno ko ɓuuri police ŋaaɓe uynayi ɗiɗom kañumen kane ekkittinede hakkude mabɓe ndu ko ɓuuri police ŋaaɓe rewɓe temeɗe yom ana e mabɓe. To joyiloto bonandaji gattiɗe fewde rewɓe fa hannde ɗum wirfitiraki caggal noonɓe kollitiri wiide wattu joni yimɓele haalanane e gonɓe toonɓe kollitiri jamare wonde toonde e jaati woni ko hokkaka do en hakkillaji lobbi ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa nde ndi bisimilla moɗon e heɗade. Ko hoorejo leydi ndo Ibrahima Boubacar Keita wakkande mo fewtino ɓiɓɓe leydi ndi nde o holliti wiide musengaɓe wonɓe ley leydi ndi tinno foti gaɗa murtere muɗen nde ley jeegom lewru janvier waroru ndu. Ley hen Ibrahima Boubacar Keita o holliti wiide ñalawma hannden o yoga e keɓe ɗe fu ɗum fewtinte honno basiji ɗi gori ley leydi ndi fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samaseku.
Talkako fuf hana jaɓanede wona banggal keɓe wona banggal hakkillo ma dun dina woni ko holliti tafun kanko kanaka leydi ndi fadde makko anditinde jaati wiide himmeji kamɓe jangguinoɓeɓe yo eley saria yo ɗum hakke mabɓe. Dental syndicat ji 15 octobre hitande 2016 dardi huncagol hoore toɓɓere capantati jeenoɓerɗe saria wollo dow jogola jangguinoɓe jandeji hakkudere lilire e kañe jandeji kertaɗi. Eley sariawol ngol na woodi huncagol hoore juddiji kamɓe jangguinoɓeɓe. Ndenno kanko kanaka leydi ndi holliti ɗo enne teddegal ngal handi immadara kamɓe syndicat ji jangguinoɓeɓe. Kambari e wimakko yargol yesso ndeɗo gollirde joguiɗe nafa sanne nder leydi ndi. Ndenno holti wiide fayso leydi men ndi yeeli hinnade kala gollirɗe goduɗe ɗe famɗugol keɓe men ɗe e tawede fuf ndi wawa batte imadaraji kanɗi waɗede banggal wolde nde. Kanaki leydi ndi holti wiide fanda ɗiɗo dabareji pawiɗi dow gueɗe joguiɗe nafa sanne ɗi giɗum moɗo wakkande kalisi meɗen na huncani hoore banggal kaki kaɓorɗe ɓamgol e golle jandeji e kañe hinnade yargol yesso kaɓtiɓe amen ɓe yo tanna hadde leydi ndi wasa. E ley haalaji makko ɗi ibika holti wiide imadaraji fewde e wolde nde laatiki armsaɗɗaji arandeji saabi fay hunde hana fewi yeɓede banggal muɗum saabi ɗum hewtagol jaam yo guɓɓo e golleji amen ɗi saabi ɗum woni sababu hewtagol keddiɗi ɗi fuf. Kananke leydi ndi timmini banggal noddago saabi holti wiide ana hani jaati mo fuf wattana hakkille onɗon nokku o batte ɓe guliden kaku.
Kamɓe musengaɓe jangguinoɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ɓe gaɗi ɓe nani goɗo noddago kaɓe jaɓayi ɗum wattu joni ɓe mbi kala guidali kañe kuɗɗe goɗɗe ko waɗa fewde mabɓe furduɓe kulata ɗum wala fo koɓe dardoto hooreji leydi ndi o sowona sariyaji ko tongono ley ko ƴaɓɓino ko ɓe tinno ɗiɗo sariyaji tabe. Kamɓe jangguinoɓe wonɓe ley leydi ndi ɓe kollitiɗo soni ɗiɗo sariyaji tabaka tan ley jeegom lewru janvier hitande 2022 ɓe garan ɓe puɗɗo murtere mabɓe wonde kasen. Keɗemo kanko noddirte Adama Fomba yo goto jottinowo kabaruji pelle cagontoɓe jangguinoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi komo sifido hen do foccitago Ali Sisi.
Kongol hoorejo leydi Ibrahima Boubacar Keita nardude jangguinoɓe darna murtere mune juhiɓe sanne oɗo andi darune murtere won ɗati ɗi jogui ɗe miloji amen caggal gollirgol ɗati ɓamanɗe sharia o mi mbawi halde darnude murtere amen ɗe ga hande le miloji amen ɗum haala mo wala to minen komi naade hande woni gollirde sharia ɗe miloji amen caggal so ɗati ɓamanɗe sharia o gollirama mi mbawi halde haala darnude murtere nde ga hande le miloji amen ɗum haala mo wala to murtere amen darnade jeegon lewru janvier ana heddi miɗen gondi wadde komi mbawi fu yalla min keɓa huncande ɗum hoore won golleji goɗɗi cartaɗi gonɗi to
keɓe kabaruji amen ɗi fu du stati amen whatsapp o ɗum woni 76 62 88 51. Noddimin dow oɗon numéro viyamo goto mere mere kettino ɗon toon kabaruji ɗi du 37 321. Fa handen bonandaji gattiɗe fewde e rewɓe nokku noddirteɗo joyilaɓe kollitiwi ɗum wirfitiraki caggal fewi wattu joni o suudu humnino kabaru haqqeji sukaɓe rewɓe kañe galleji wondu toon du kañe hokkiɗiɗo kabaruji kamɓe yimɓele haalanane wonɓe ley nokkodu ɓe mbi jamare wonde tonde ja toon ko hokkaka hakkillaji lobbi fa keɓe famtata keɗɗen Ousmane Dikko e Mamadou Samaseku.
Rewɓe heɓa nan gondi e torraji ley dewle mumen heedi joyla to e ley ko kanko madame Watara korotum sanogo hoorejo gollirde ɓamtare debbo suka e galle heedi joyla to holliti
les hommes agissent
yimɓe ɓe no torra sanne rewɓe yo piiɗe e jonnoje sato jaati ittugol yonki. Kabaru muɗum no heewi sanne ɗiɗo wattuji ɗi gajoylagal sembe debbo kay yo hunko muɗum. Ndenno mi yata fi caggal sato yombitirade jonnoje, ɗum woni ko torrata worɓe ɓe.
Oɗo kabaru yo rimtande wayde mbirki lobbi ley galleji ɗi e ley ko kanko bañantumari ko miñi amiri wuro joyla holliti.
Oɗo wayde nedi sambina kulentireji kewɗi. So bangal sukaɓe ɓe ko ɓuuri hewde capanɗe jitti e joyi ley temedere fuf no moɗɗa poɗɗe bonɗe. Neɗɗo ɓamo drogue ne anda fi ko gollata. Gaman ga so ni debbo na hurto no hani weltade to goru o naɓete tafunno to jon galle to. Oɗo wajomo bangal darde makko e ley galle holitama wiide inde galle o jokkimo fa to o yata toon. Ndenno yo wattana hoore makko hakkillo.
E micintinde on ɗi torraji fewde rewɓe kornama ley paale kewɗe leydi men ɗo rewɓe hewɓe masin bina fa mursina wonkiji mumen. Yo ɗum kabaru gonduɗo hannde o e sulinde fa sanne. Ila joyla noon Mohamed Ali Ag Aleda mo studio tamani.
To gawotoɓe kulitiɗi wattu joni ko nayri bangal ƴewoɓe kayi e fijili leydi meɗen ɗi ɗiɗo tiɗalaji jottiki toon sanne caggal ko basiji ɗi naati ley leydi meɗen ɗi ɗum laatiki sababu du so ottilaji kewɗi gondi uddu toon woɓɓe du gondi e waylitin toon golleji noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famdade keɓen fande Ousmane Dikko e Mamadou Samaseku.
Otelaji gawo noon jaɓɓata koko ɓuuri yimɓe joyon yontere fu rafi keɓal muɗum ko ɓuuri hewde fu yo golloɓe tampata no laatore fu yo ɗum woni ko gollowo otel goto andini.
Hakke uñaji jeegom min keɓata kala liwru keɓal nden samti noon ka wokkat juno kay soni heeɓi golle goɗɗo mi yoppan ko gondumi joni ko
e wi horeɓe yogaɓe otelaji ɗi noon wayde jaɓɓade hoɓɓe noon yo batte rafi ndenago o fa warde du ko heewi e waraɓe cuɓoto jippade so sakiraɓe mumena hiɓɓiɓe e muɗum. Habibe Cissé o jera motel askia gawo wonko sefi keɗoɗen mo.
Min jogui tellaji kewɗi ga en saabu client hewɓe nakkula jaati warde e ley hôtel yila mabɓe yaade nder galleji e dow dallaji goɗɗi. Yo kabaru suliniɗo sanne ɓuuri foof bangal keɓal gollirde men nde saabu golleɓe ɓe joɓete alm saɗɗaji goɗɗi ɗum nagodi bangal hôtel o ndenno hultinde on yo tan sugulaji
faɓe keɓa jogol majju noon. Hooreɓe yogaɓe ɗeɗo nokkuji auditi nokkuji goɗɗe ɗoɓe gollata golleji hono majji. Moussa Diallo gérant hôtel bon séjour wonko sefi keɗoɗen mo.
Client en yogaɓe kay na jokkiti warde fayto laatinde wotere e ley hitande ɗum ɗo kay na famɗi bangal keɓal ndeno seeɗa seeɗa komin keɓata ko darani kabaru o joni honno ono koyemo takini golle goɗɗo min kinoto les jardin o saabi ɗo bar o woni
e ɗiɗo tiɗalaji ɓeydoto du kirodiral hakkunde ɗiɗo hôtelaji fawarde e pétateur ngaji ɗi e wi daraniɓe hôtelaji yogaji noon ɗeɗo nokkuje kana jaɓɓade so yimɓe mbala e ley muɗum hono nelaɓe laamɓe ɗum ɗo wonde hooreɓe ɗeɗo nokkuji noon caltike ɗeɗo peloje.
Hollitinde wiide police ŋaɓe ɗum woni heeɓe hanɓe ɓamede ley leydi meɗen ndi ko ɓuuri ujunaji ɗiɗo wattu joni ɓe puɗɗiti golleji mabɓe beete hannden wiyama rewɓele du ko ɓuuri temedɗe jiyam ana hakkunde mabɓe kanko laamiɗo kabaru police ŋaɓe ley leydi meɗen ndi noddirteɗo Moussa Ag Himfa beete hannde o yeehi o ƴewti kono golleji mabɓe ɗi gorri le majjum dow wiɓe tinnoɓe laato yimɓe tiɓɓorɓe golleji mabɓe ɗi puɗɗi beete hannde ɗum hani wadde toon ko yaata lebbi nayyi soɓe ɗiti tiliki ɗum duɓe garam ɓe gaɗa lebbi jeenayyi goɗɗi kasen fa keɗen famtade keɗen kanko ɗum Moussa Ag Himfa komo sifi do hen
aujourd'hui c'est le début
hannden woni ko jande nde fuɗɗi ɗum waɗi ana hani directeur o wara yiya hono ɓe gondi waɗirinde jande nde onon hoore mon tagui tagui eɓe ɓorni kadle mabɓe fa gassi jande nde fuɗɗi ko kollitimiɓe woni hakkille an ɓe anda ɓe cuɓaɓe faɓe darano leydi ndi hunde fuu ko walda e saria ɓe cakkaɓe wadde ɗum ɓe anda ɓe laataki policie en tafro joni ɓe cuɓaɓe noon faɓe laato ɓe anda ko woni golle mabɓe yo daranade ndenago mali e jawdi ɓiɓɓe leydi mali ley mum fuu e mangal mum mbeɗen jiɗi worɓe wawɓe daranade leydi ndi gollanani no hanniri ɗum waɗi min jaɓata ko hana fuu hono yargol dorogoji sigaretteji hono ɗum e nandore muɗum mbiɗen jiiɗi ɓe laato policie en celluɓe e calɗi mumɓen e hakkillaji mumɓen.
Santé physique et mentale
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe jurniɗen ƴeeloɗum en ley kere dujuto en puɗɗiran ɗum woni ley laamu en songotoɓe kollitiɗe nokku noddirteɗo gusel iɗum woɗɗiri gellel ngel ɗum noddirte leyley hoy ngel kilo ngaji tati wiyam mobile ministre kañum yaɓɓi toon bombore wakkande nde ɓe gonno e wadde toon lugaji mabɓe ɗinde ministére e uroɓe ley leydi belgique kañum en gonno ley hen wiyama ɗiɗo mabɓe kañum en barmi micciteɗe wiiɗeɓe leydi belgique ɓe ministére ngaɓe mabɓe capanɗe jeegom taw goni e leydi ndi wattu joni ɓe barmeɗeɗe gana barme newɗe sanne. en gardan do koro do kanko directeur école soudi école dum no dit yam to dum woni dum le lamu korobe ko litti wiide yonki makko harbama o do directeur on wonduno e dogudi do famo nata leedi Burkina Faso din ne yimbe el joel kabode cakkiti mo ton holli tan wiide karbi yonki makko yimbe wonbe le o do no ko litti dar kulti sanne sabde ko sakiti ko fu arme mali wonda e wadde ton yilar mudum du onno worno arane de secret do katin kiki dande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejju jamedo mawdon tawel le mali fu e mangal mudu ka fande fande fe no ko nandir onno do e ser yewtere meden de an wodi wassalam
sido tamani